alfajiri mapema nyota jema ndo inangara. Saliti shuko singizi wapono msala. Shika ngao, shika mkuki wa kitabi shuja. Ongoza vikosi vya kikamanda. Usiwe kenge kwenye msafala wa mamba. Ukilalo talaliwa wanyonge bado na haha. Timiza ndoto, kumskari ye kata. Shika mudo, sende bure, panga kie mtoto mama. Waliodondoka wamebeba tula wama. Simama jitafute, uwe bora zaidi ya City binti Sadi. UWT Titi bibi atari, WTD watema madini hai. Songwe ya tunalanga, kanumba na tupaki. Acha nyayo kama kale wale ngai. Tunapita hii dunia bye bye. Kipaji chako mtaji jitume ondoa nishai. Ale
patali mama,
damula damula,
nimetoka mbali baba,
damula damula,
mama damula,
damula damula,
baba damula,
damula damula,
niko chimbo mimi,
damula damula,
rote mama dini mimi,
damula damula,
ndipo mbegu zetu,
damula damula,
zilipo zaliwa sisi,
damula damula,
kutoka Mbeya sisi,
damula damula.
Kipaji toka Mbeya,
damula damula.
Watema madini baba,
damula damula.
Tumetoka mbali baba,
damula damula.
Vugisha mwine wane, unichani chipote. Wakati kupata kulipo, unichani upwe na chinupanga tile. Uliantu ya taile chinulinacho. Juka mlumendo, katuka monsi. Omba chinoleza wakupela. Utachikota angu tatela omba chimui. Awe chitazi pa wikolo.